kenni inda way hurdu ku jiro hadii aad tuso hamba birayo esa badan hooba la taxayo faaye miisiga hagaajinayo habayn codkana xanaaninaye ha 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 ya hana karo magasho iyo hawakin habaynta miisiga laasida waa xasan jeeri atiib anigo qile video harama dhageysiga See.